wakova ministry bia masanyanoze na ugagabu mutaka wa fideyoni wa samba gya reporter ezigena maso na wakubanga zila gantika fomenti ya tandika do ila ya tunda dama futa agari mwagwanga Uganda bagama anti yavyo nabia pa amagwe awezi ogera weno nye zavi yabwe chitongwe eche mafute cha Uganda National Oil Company bafudeyo nebategezera nebagama anti egwanga Uganda blina obwannanyini ku mafuta gano era twaga tunakuwa muntu yena kusuza kumwogezi w'ekitongole Angela Kalisa ategezeza nti gavumenti yeyoka eina obuyinza obwekomeredde ku mafuta gaayo era gonna gali wano mu ggwanga Uganda nabwe kityo tewali muntu yenna gwe bagatunziza naddala abagwira nga bigenda maaso n'okuba nga byogerwa nabwe kityo ayongedde nannyonnyola ku nsonga eno nti bannayuganda basaanidde okubeera abakakamu obutabeera ng'ate batiitirira.
Before we started the first question, we had the final investment question. Everybody used to ask, when is FID? When is FID? And it kept the overreaching thing. So in 2020, we signed the final investment decision, which unlocked a $15 billion inflow investment into the country. That all went into development, to production. So now here we are with that. When is first oil? First oil is underway.